www.djshinsky.com. Mixing the best international music, it's your favorite DJ, DJ Shinsky.
DJ Shinsky.
Mr. Vibes on Vibes.
Nilikutana na Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani so kikali saa 5. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. She's my number 1. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number 1. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana.
Tulipatana bongo Mikocheni, kwa zangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni, kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko lonely? Jina ni gani akasema Zari? Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje? Taka moyo wangu we wake. Watangoja sana, wakitani ya tutachana. Mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana.
Tushawana na yeye, sami tunaye.
Tushawana.
Tushawana na yeye, sami tunaye.
Tushawana.
And then you want to know, when you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco, come baby spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you my love. If I offend you, it's in my path. And we come back, apologize. Baby girl, you say the honey. Kwangu wa uhakika, uni utamu gani, weza kumenishika. Love you girl, you sweetie honey. Kwangu wa uhakika, uni utamu gani, muda wote furumai.
Baby let's go far away,
far away.
Baby far away,
far away.
Oh far away,
far away.
Baby far away. Baby let's go far away. Baby, far away.
Hey. Jay, why is that game? Oh, man. Sambale tisha moyo wangu, wakile kitu my baby. Kupenda watu wengi, ukinigusa
I like it.
Ukilitomaza
I like it.
Ukinipa
I like it.
Peti ugali na papa
I like it,
oh my lord. Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uhakika, uni utamu gani, mwenzako umenishika. Let me call you sweetie honey. Wakwangu wa uhakika, utamu mbaka ndani. Muda wote vurumai.
Baby let's go far away,
far.
Baby far away,
far.
Oh far away,
far.
Baby far away. Baby let's go far away,
far.
Baby far away,
far.
Oh far away,
far.
Baby far away.
Hello, hello, nimekuja na tangazo.
Hello.
Muone ni kwa macho. mapenzi. Si tulisha pendana, anani enzi na muenzi. Alivyo umbika mashala, katoto kanyota yani star. Kanaleta mwangaza, staki kupoteza makita. Uwachani ringi ya dunia. Halo, halo, nimekuja na tangazo. Muone ni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you all. Hewa zimatana upunguze esi. Ni nani aliye kukera? Anaishi wapi nitumie jeshi? Liapa sitapenda tena, lakini leo nafungua kesi. Songea karibu upesi. Benzi jukati yetu kuna 0 cm. Hakuna kilomita. Kiuno chako kina nitana itika. Mayo wangu sinyorita. Kati yetu kuna 0 cm. Kukina nitana itika. Mayo wangu sinyorita. Halo, halo, nimekuja na tangaze. Muone ni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off, show you off, show you off. Una wa finish kumalo. Gala wanna show you off, show you off, show you off. Una wa
finish kumalo. Sagrada en crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4matic. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant.
Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, pay me. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, baby, c'est tout droit. Ta carte des plaques, disons alléluia. Da da da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, baby, c'est tout droit. Ta carte des plaques, disons alléluia. Da da da. Baby, j'ai le talent, vini.
Da da da.
Vini, vini, pas timide.
Da da da.
Drive en Lamborghini.
Da da da.
J'ai une sous sa
campé. Da da da.
Bamele, bamele.
Da da da.
Full BBL, baby. J'ai une sous sa
campé dans la dame.
Baby, j'ai le talent, vini.
Da, da, da.
Vini, vini, pas timide.
Da, da, da.
Drive en Lamborghini.
Da, da, da.
J'ai une sous sa
campé dans la dame.
Bamele, bamele.
Da, da, da.
Full BBL, baby.
Da, da, da.
Bamele, bamele.
Da, da, da.
J'ai une sous sa
campé dans la dame.
Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. Put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course.
You're in the mix with DJ Shinsky.
Slow down, baby, before you get my babies. You gon' make the man them go crazy. I get a kucheka na mimi. Neza, ah, moko kose kuwa mimi. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy, oh. I can be your sugar daddy, mama. I can put you on top. Put you in a song. Yeah. Baby, chop and chop, don't stop. Cause you're the sauce on top, baby.
Extra pressure, baby, when you are in pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you are in pause.
vibe iko tu na napa. Nasimama cause uko na mimi. You never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali. Even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani. Umewawina oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia. We unaga baya. Hata wale wananionea usuda. Shabaya ya ombaya. Watapataje mwamba umenifunika. Ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never 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 fall in. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never, never, never fall down.
Iteleza baba unaniinua. Jani tupa wala ujani jutia. Kamani toba zimejagunia. Ukweli kwamba tumenirumia. Nge kulipa nini kama ungetaka. Nilipe jema moja moja. Mana hata ipumzi na yovut. Hakuna dola ingetosha.
Na kingine mimi najivunia. Saidi ya kopa. Mana niko tuli nimetulia. Hata wale wananione usuda. Shabaya ya ombaya. Watampataje mwamba umenifunika. Kure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never 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 fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me.
Another day, another crisis. Keyboard warriors still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakinita guide. I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG. Dawa ya watiaji huanga silence. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sit my number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sit my number my guy.
Chaper don gingero na hero kasi anda.
Sina mama my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Mama my guy.
It's been a really long time. Tango nikuvutie. I only call today. But I think about you every day.
Think about you every day.
Najua nilichoma yeah. I take the blame. Juu tangu iyo day. I've never been the same. Find me a B&D of late kila weekendi. Kimekosa na na wengi. Lakini sisi I'm regretting. I know you know me well. Usikate juniko mlevi. Please don't hang up on me. Niaje niseme ukweli.
I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje. Na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje. Utahepa someday.
Yeah.
It's good that
asubuhi pa na nitaga my love. Mchana na nitaga baby baby. Usiku na nitaga wabavu. Alafu mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda. Hawezi kuniacha. Hata apewe nini. Hawezi kuni amesema miwa mwisho kunipenda. Hawezi kuniacha. Hata apewe nini. Hataki kuniacha.
From the head to the top, we're about on the top notch. Baby girl, keep
kusema kwako najipata, I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come from the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata, I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Shika moi, shika roho, juma pio aligei. Washa wone na kugana, na kupenda kama holiday. Kwanza unakoni pia mambo mazuri, mambo yeah. Kuna leva wanna show you, loving you I swear and I dare, yeah. Unawaringia, ringia kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na madudu, kwani mindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. Wish your body, your one body. Me want nobody, you my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we're about on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata, I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Eti baby kweli, usiponona pumzi na bananana. Eti baby kweli, unaumisi utamu bananana. Eti baby kweli, sakando hivyo kwa nini twagomba nanana. Au ndo kweli, tamuna chungu ndora ya kupenda nanana. Hawa juyo,
baby ya unazonipa, wapi unanishika, nando mana mwengine sitaki.
Hawa juyi,
nanavyo penda sifa, basi hapa pichwa, mana najonga nipenda na unyaji.
Nachotaka ni wambie ya unanipenda dali, hautaki kuwa na mimbali. Bila mimi hawezi, basi niambie ni wambie wajue.
Kauna nipenda dali, usiku bila mihaulali. Niendo wako mpenzi, basi niambie ni wambie wajue. Tunapendana, 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 tunapendana.
Mimi, ni mimi hapa, ni mboso kani tena. Penzi ni hadithi za siku nunu, iwe kwenye furanya katingumu. Penzi ni maradhi ni shikwe pumu, nimekupenda we ashki majinulu. Usinificha dharani baby ni chumu, mengine tu yafanye tukiwarumu. Aki ya Mungu wala yuki ni dhurumu.
Bombo clad
na nyonga ndumu. Oh wewe, sitaki ni kukwaze, usini kwaze. Tukawa pa maneno watutangaze, wengine wanangoja si kugombana. Oh wewe,
penzi kwenye kibaba ni jaze jaze.
Mambo ya kini kaba uniliwaze, leo chule mlenda kesho nyama. Basi nambie ni wambie kauna ni penda dali, usiku bila mihaulali.
Bila mimi hawezi,
basi nambie ni wambie wajue.
Kauna ni penda
dali,
usiku bila mihaulali.
Shazama, tulikutana TikTok do mwanzo kufamiana. Mara ghafla binu, kila kitu tunaendana. Ameni nasaka ulimbo, sitaki acha kumtazama we. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka wajue unanipenda, niite baby,
baby wangu.
Kwa wasioamini we ni wangu, niite mai,
mai wangu.
Hata hata ukini posti caption yandika sweetie.
Sweetie wako
ukija kukutongoza wambie nina mpenzi.
Mpenzi wako.
Kone boy kome number one.
Mwame Mungu zima. Tatizo la mapenzi kanituma mimi nikupe. Nikupende. Iwe mabunde milima, we fly any weather. Lubani ndo mimi wa upendo.
Nikupe. Nikupende.
Mwaga kuchiti notice. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likiza mono tamba ni mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby, una penzi mbona limenoga. Tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga. Tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika. Ah, no. Minataka wajue kama unanipenda. Niite baby. Na kama ukini posti Snapchat niite mai.
Leo nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that?
Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha. Kalegarista, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimenichosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furahe. A lot of mess. Nishagundua
furaha yangu ni wewe.
Kule nilipata raha ila nikagundua
furaha yangu ni wewe.
Kwa wengine nitajisumbua
furaha yangu ni wewe.
Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe.
Siku kama hizi tulizione ndotoni tu, ndotoni tu. Kidogo siku hizi na sisi tunanafu, tunanafu. Kichwani siko sawa, akili sina. Moyoni siko sawa, nila kojina. Na penzi liwe dawa, nipone mazima. Niwe sawa, mzima mzima. Oh sugar, ni tamu asali. Ni tamu hatari, ni tamu sana.
Oh sugar, ni tamu asali. Ni tamu hatari, ni tamu sana.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, sweetie, nikunong'oneze wapembe na sisike. Mara naogopa utaniona kana wivu hivi. Asa sijui ndo kinga. Sijui ndo fala, au sijui mazoea. Ila napata tabu kiwa mbali ma. Mana na shingo, kula takulala. Mnyonge na nyongo nyea. Mwazo napata tabu kiwa mbali ma. Hani kwako michizi poyoyo. Usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Chizi poyoyo. Usiende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe.
Nani
wakunilioanza?
Nani
I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play, when say you go insane. No pay when in the mask, you don't listen.
Yeah, nilikuwa tipsy, eh. Ulimwagika pisi, eh. Maradhi peke ndo yangefichwa. Uzuri wako umenija kwa kichwa. Nikazikumbuka ipsi, eh. Unavongatangata lipsi, eh. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokea nchi ya gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko venjani, uko moyoni, umejaajaa ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Bozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa, mashindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima nalia, ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
mazoea,
baby,
mazoea.
Hata kama mapenzi yanakwisha, yanabaki
mazoea,
baby,
mazoea.
Go, go, baru na wewe, kuna muda njo tupoteze wakati, rauki nilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mitakosaje nafasi, sema takukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungwa macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka here, it's ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi upona dakitari.
Niwera, 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 niwera kunda family. Tunzewera tunde family. Down there I'm with you, come home to you. Niwera, 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 niwera kunda family. Tunzewera tunde family. Down there I'm with you.
Pose.
Nibati tena lala kitandani funike, kwenye shuka nishike, mahabani nizike. Mama, basi mtoto mkumbate, kwenye chombo nizambe, maji wai nikunyunyuzie. Au navyo nishika hapa, rudia hapa, ongeza hapa, we mtamu baby. Au navyo nishika
lako limenipa sifa. Umenikamata nishika nikakamatika. Baby unavokatika. Penzi lako limenipa sifa.
Moyo umegonga pa 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 pa.
That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly. My heart speed a mikoto. Can you drive me just like Imoto? My heart speed a mikoto. Pump in my moto. My heart speed a mikoto. Can you drive me just like Imoto? My heart speed a mikoto. Pump in my moto. Can we dance to?
Baby, don't love me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you close, are we gon' win together? You made my life complete. What the things that you do to me. Oh, baby, you my remedy. Yeah, you my fantasy. Come and dance with me. And I'm never breaking your heart. TPK, I'm licking your body. Come over and do it for daddy. I'm licking your body. TPK, I'm licking your body.
Baby girl, I'm liking your body. Come over and shake it for daddy. I'm liking your body.
Baby girl, I'm liking your body.
My heart speed a mikoto. Can you drive me just like a moto? My heart speed a mikoto. Up in my moto. My heart speed a mikoto. Can you drive me just like a moto? My heart speed a mikoto.
Nitangaze sifa zako, uzuri wako, siwezi fanya siri. Wanibebeshe gunia na zote zambi zako. Sumu yako imetawala mwili. Si mimi, ni akili yangu. Si mimi, ni moyo wangu. Ni mawazo yangu. Si mimi, labda roho yangu.
Mimi bila we. Mimi bila we. Mimi bila we. Si bora wani. Mimi bila we. Mimi bila we. Mimi bila we. Si bora wani.
In your heart, it's the only place I want. Up I see stars, and girl I see you right there. I got your space in my arms, you know you should be right here. Girl, I don't care if you're far, girl, I don't care if you're near. Oh, but you know when you call, you know I'm gonna be right there.
Sipomsikia kama kupenda ndoa ya hivi niweze nuchizi na ugulia kama kupenda ndoa ya hivi niweze nuchizi na ugulia
macho tukitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Pole niona, macho tukitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Wako kijume fanani, itangazie hadhira, chuma changu kipo ndani, na kinusuru madhira.
Nyeo barabarani,
waendesha katapila, hii dabi ya watani, haina kutoka bila.
Kama kupenda, doa gaivi, miwezenu uchizi na ugulia.
Kama kupenda, doa gaivi,
nifanya na jamate nikikumbuka ladha yake tam tam fuigwa duke urefu flani seke muke pipi 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 yango sweet sweet pipi yake jiti pipi pipi
pipi
lollipop we are lollipop 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 lollipop we are lollipop
lollipop in my lollipop sweetie me pass the sugar pop honey crumble cherry on top chocolate like a cocoa pop rocky my boat baby do me like a beat rock and roll wind it up don't you stop to give it to me I give it to you. You are the lighter. Give me the vibe, feel like a fire. Anytime when you call in my number, rong di rong di rong rong di along. Beep 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 beep. Call the papa for my baby. Oh my baby, sweetie sweetie sweet, fast jetty jetty. Lollipop be my lollipop.
Nafanya makusudi kushinda zo chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani niachiki. Nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki. Niwe choka mbaya na mwisho ni filisi.
Atuwa sisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalindwa na sabuni.
Sema mimi hawauni yao. Hao hao, hao hao. Wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao hao, hao hao. Bwana nisema mimi hawauni yao. Hao hao, hao hao. Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa vizi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalindwa na sabuni peke.
Energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni kani wanaleta maiza mabani. Juna ka vizuri. Dance na meme. Iche vile wadu wanaweka. Energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni kani wanaleta maiza mabani. Juna ka vizuri. Dance na meme.
Strani za kizimbi team. Si lazima ni dingi. Kutani kwa mabibe na kuitha ya simpings. Tumishi lingi rini dingli ya ringi. Sdubis na nyinyi ni mezo ya free things. Chehe kila tarehe manu sinanga penki. Tuna kumekwet siyo dikite ni fest. Tulimpaka cherry tu dikite ni sienda.
Yo, promised and delivered. Sexy nigga come to dance, sezi kata. Stoke cheza sifu mchezaji wa kulipwa. Neje kiuno chako weni mwepezi. Anakudio desi kukulafia sezi kata. Wendo irori wendo yongata.
Dance kinya mapigwa serengeti menje Nilisho M7 that makende ni akinele Tuserereke usiende Aluta bila gwede Misheveve na sembe mbaka tengere
Kiki watu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na meme Zoni kani wanaleta maizama bani tunaka vizuri Dance na meme Nisha vile watu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na meme Zoni kani wanaleta maizama bani tunaka vizuri Dance na meme
Mr. Vibes on Vibes
Tulianza zamani Buganya tena tukapendana na yeye Tulianza zamani Utoto ujana kugombana kupatana na yeye Akili nazo zimeshapotea na Sijiwezi mazima mikwa kenyanga nyanga Nikimona joto majesho kulowana Na data mazima mtoto mama Yana noga mapenzi Ni matamu mapenzi Mimoyo wangu ti 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 Wali mwangu wa wapendi Washo semaga mengi Eti naweza kukuchiti Kukuchiti
your friend Ladies call your friend Wana tonda na mapesa leo nataka kuspendi Wee Umeachwa mataa ya jiji Kisa umeomba ila ya wiki Mikwiji ngombe natuwa zizi Nishaonga kijiji kinaitwa itiki Tutututututututwe Magarathi mchana kupe Uswahili ni kodi zo chipupute Ukishi kwa ta lazima uge uke Tututututututwe Magarathi mchana kupe Uswahili ni kodi zo chipupute Ukishi kwa ta lazima uge uke Break it down Break it down Una break it down Vitu fisiwa vingi sana break it down Break it down Oya break it down Usije ukaingia chaka break it down Now when you hear that sound It's a proof of we live in life When you hear that sound When you hear that sound When you hear that sound When you hear that sound
Naitwa majina Kufalme ni heshima Wengine wananita masai wa mjini Wakiona simba wananipigia meme Dada Mwajuma Sister Carolina Ukiitwa kwa jina Bilinge bilinge yani mpaka chini
Ya chie basi Inuwe ni kutunza kupe maxi Fanya kama hautaki Mdongo kama vino na kanda chapate
Mashena zidi kupanda bay Nazangu ni kumake sure you doing okay Batara Paris uko forget it Dubai Na mamu yetu mingino utafanya all the way
Tututututututwe Mwagarazi mchana kwa upe Uswahili ni kodi za chipu kute Ukishi kwa tak lazima ugeuke
Tututututututwe Magarathi mchana kupe Uswahili ni kodi zo chipupute Ukishi kwa ta lazima uge uke Break it down Break it down Una break it down Vitu fisi wa fingi sana break it down Break it down Oya break it down Usijio kaingia chaka break it down
Kesha geta usiku na mapaka Kisa mapenzi ama ni unajinyima Moyo una matatizo, unakaparika papa Bahiri wa moyo wa shirima Kimara, embo ni mbali Kilala, na nyumba kali Na moyo, wangu na jari
She sound like pam pam pira pam 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 pira pam 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 pam
pump it up, pump, 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 Nipe moyo nipe roho, niko sajiri basata. Ili nikijia kutewa nyimbo, sijia kanizima. Kimara, tembo ni mbali. Ilala, kanyumba kali. Na moyo, wangu najali. Kwa na mimi, ni kama zali. She sound like papa, pina papa, papa, pina papa. Sound like papa beat up, papa, 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 papa,
mapenzi ya kiazi ya ten. Kazi kubwa ni kumenten. Isha toka na dema gomen. Tukaja kumwaga na miko chen. Nikaripita gini na gini na gini na gini na gini. Hakuna nicho genza ya pen.
Sasi ukai utulie.
Nimeiweka reani roho yangu mimi. Penzi ni mitiani kila siku mimi.
They told me love is work of magic.
Mimi,
I've been
mimi,
praying for something
mimi.
Like this. Waiting, wait sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that is not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunyo maji kwanza pumzika kwa kiti. No with the booms. That's love does not exist.
Nimenda West Africa. I'm looking for love. They told me love don't live here. I've been to South and North. They desperate for love. Napisha na napita njia. It's the Central Africa. Wapi kuna love. Kila night mold is here. I close around the world. Be seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sina bahati. Ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela.
It's DJ Shizzy.
Kutafuta pesa sishindwi kwa njia zote haso nazijua. Ila mapenzi ndo nizuzua. Na ikipanda kichwani na nizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua. Nafuta sigara na choma kifua. Yote mapenzi ndo nizumbua sana.
Mapenzi kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote. Oh, kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote.
Nimenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, they desperate for love. Napisha na napita njia. It's the Central Africa, wapi kuna love. Kila night mold is here. I close around the world. Be seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sina bahati. Ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela.
No kwanza tupo kilomita sita. Funga mkanda bado tujafika. Huku njiani kuna vita. Subira itahitajika. Shida mitiani. Binadamu tumeumbiwa. Na mapenzi ni burudani. Toka enzi tuliambiwa. Umeleta furaha. Kipindi cha mashaka. Moyo ulipa kwa mika. Umeutaka sasa.
Nikiulizwa nimependa nini, sina jawabu.
Ni wewe boda boda,
boda boda,
popote tutatembea.
Boda boda,
oh, don't leave me a fear.
Boda boda,
mole
ya chini. Watu wote wanajua na kukamatia mimi. Wanafiki wa mbea watakamatia nini? Acha waende watu wonge situ kamatie dini. Story za mapenzi situ nafaa. Washa semaga mengi miaka kadhaa. Na bado tunatrain usiku na saa. Siko na mnyamwezi kibana ba. Kibana ba.
Habibi ye, siri ndogo ndogo nifichie. Kama nikikosa niambie. Na nikipatia unisifie. Nisifie baby.
Habibi ye, siri ndogo ndogo nifichie. Kama nikikosa niambie. Na nikipatia unisifie. Nisifie.
Sababu sina. Sina sababu. Sijui jua nimependa nini. Sina jawa.
Sijui mimi sijui we wako boda boda.
Boda boda.
Boda. Mabote tutatembea.
Kama jana ila leo tuko soba. Hakuna shido mwenyezi unaona. Tulikunywa sana jana ila leo tuko soba. Soba, soba. Agambe stresi hizo. Sinyi nitukane jamaa zangu. Silewi nigombane na ndugu zangu. Sinyi nitukane jamaa zangu. Silewi nigombane na ndugu zangu. Ila kuna muda ndonga inazidi waga oh. Ndo maana ujipoza sisi. Sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi. Ndo maana leo tuko soba. Leo tuko soba. Sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi.
Fukuzwa kazi, nadai wakodi, kufuja kwa bakacha. I'm so down, I'm funny nimechacha. Yani sina hela na mambo ya kulea, nasomesha mapacha oh. Ah, narudi kwako nipoke, baraka zako sinchoke. Osinache nipote. Ila kuna muda ndonga inazidi waga oh.
Ndo maana ujipoza sisi.
Sisi hapa sote ndo zetu kwenda peponi.
Maana leo tuko soba. Leo tuko soba. Sisi hapa sote ndo zetu kwenda peponi. Ndo maana leo tuko soba.
Best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky, live in the mix. Log on to www.djshinsky.com.